Omuendo ogwabalwadde ogweyongera buli olukya mu ddwaliro eddene erye Kawolo mu disitulikiti ya Buikwe gweraliikiriza abalikulira. Bwabadde alambula eddwaliro lino naddala ku kifo abakyala bazito we banywera eddagala, omubaka wa pulezidenti mu kibuga Lugazi Mariam Lubega abakyala bamutegeezezza nti omuwendo gw'abagenda okunywa eddagala gusukka mu 10 buli lunaku, kyokka nga balina abasawo 5 bokka abalina okubakolako.
Is that most of
Amarna, they're under
19 and below. 19 and below. Not less than 100.
Not less than 100.
In a day, you can say. I didn't mind.